Monsters.
Melodize.
Yeah.
Right on the track.
Umenikama taka soja, baby, oh. Napenda unavosakata rumba mwenzio. Umenikama taka soja, baby, oh. Napenda unavosakata rumba mwenzio. Hasa baby, kwende alele, alele, alele. Dance girl, the way you know for dance yo. Umenivuta kwa mikasi girl, nimejikuta sina jinsi yo. Oh baby dance, dance, dance yo. Mami yo yo yo, embo shake shake yo. Oh basi jilegeze, shike kushike ucheze. Wajinga jinga wapoteze, wasije nipora. Umenikamata kasoja baby yo. Napenda unavosakata rumba mwenzio. Umenikamata kasoja baby yo. Napenda unavosakata rumba mwenzio. Hasa baby. Kwa mtego wala ulimbo, joni kupe shoti mbili. Nataka tukeshe alfajili, nishe mwagi kagakili. Wasema sitake wa makilikili. Oh no, yale mapenzi ya kwetu ni peloko. Utamuki kwetu kwetu
ni peloko.
Ya vanu na yope
ni pana wepoko.
Umenikamata kasoja baby oh.
Masoja.
Napenda unavosa katarumba mwenzio oh. Taka soja baby oh,
kama soja
napenda na vosa kata rumba mwenzio oh,
sakata baby
kende alele 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 oh,
acheze na mie
kende ololo 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 oh,
kumbatie
alele 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 oh,
siyache nyumie
kende ololo 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 oh,
kisa wewe
sambazie
wako dali sambazie.
Sambazie,
oh, sambazie, tutimize mara.